ebi gandiri mwimba luno mwimba kuguli mbaluwa omuvubu kamukwano gwange yali asomera mu university mu London jiyamba nga nkomawo njitwalire girlfriend we weyalika mu Uganda wabula ekyennaku girlfriend woyo yali ave mukono okulaba ku bakadde ba boyfriend we nagwa ku kabenje ka mmotoka era bambi teyaddamu wabula boyfriend we eri e London we yawandikira ebbaluwa eno n'okugimba ffe mbi twali tetumanyi kikabiyite we yali takyali na ffe ku nsi ebbaluwa yali esoma bweti
weebala ebbaluwa nagifuna nali ndowooza nti ndoota weebala akafaananyi akalungi kenfunye yagala kukyusa kudda buli kiseera nkuloota nentawuka ndabye yagala mbuulire tinze wesiba tobana kusanyuka era tewebaka yagala okukimanya oba okyali mwesigwa
Bye.